so jajala vanhu. Ey, loko no va wena mina ndza jajala mali. Ey, ndzi nga so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, ngabantu umuntu umuntu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni. Ngabantu umuntu hi munhu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni.
Ya wena ndo ta buka wena u tlhela u chuwa. Komba ku wena u bar u tlhela u thuka loko ni ku buka. Ningiserile wena byela mina ku ri ka mali na munhu u wela kwini. Me ni nga ti langela mali ndzi dyela yoko a si ka munhu ni ta ku ni ya kwini. Va ku lava lasayitini va ku endla u tshama u da kwini. Me na vasola va bayitini wena u ti endla n'wansati weo bari ndza ka baki va ku tshika u famba na mati. Swi lava ku phanda u cecela zaka ta swi vona na vana va wena va ta tsaka wena sukela munhu ti pfuxela talenta ya wena va fana wo tlela ta sala nga ti rivali gwindza na mpimo ti tshika hi munhu ta chifta ta tala ta chava. Bibele yi vurile ku ri u nga tshembi munhu 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 i ta ku dlaya. Ita ku daya munu 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 ita ku daya.
Loko no va wena ntshika so jajala vanhu. Ey, loko no va wena mina ndza jajala mali. Ey, ntshika so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, ngabantu umuntu umuntu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni. Ngabantu umuntu umuntu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni.
Chemin's beef for the bag, it kinda relax. Ay, pull my mind in safe, I kinda stress. Niggas a do for God, I kinda relate. Remember them rainy days, a week that I miss. Niggas that came this way, I'm making my way. I pull up straight face, I'm not amazed. Niggas that turn from deck, they'll never face me. I had to trust the process, this not a race.
You know I keep my own pace, then take me to my old ways. Switch their flow, it's always when one another get paid.
Me and my niggas were grinding, check what we do for this money. I had to double the check, I got one for my money.
Yeah, loko no va wena ntshika so jajala vanhu. Ey, loko no va wena mina ndza jajala mali. Ey, ntshika so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, ngabantu umuntu hi muntu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni. Ngabantu umuntu hi muntu hi vanhu munhu hi munhu. Munhu hi munhu hi munhu mara mali yi famba mahlweni.
Man, ni jajala mali mina. Mfuni mali mina, mfuni miliyoni mfuni kwakidlala ngiswabisa idimoni. Kungajabula nobabe emathuneni makabona umama relax esofeeling phanandlela zonke khohla nginamahloni. Ma ngirepasona kuka nedimoni. Mfuni mali mina, mfuni miliyoni mtase young nigga tryna build a home. Ah, ngizwa nginespiliyoni mfuni access emamiliyon. Gani yami deserve amabiliyoni. Danger be steady no, I kill a beat very easily. Tryna na noma ngeso, kumabona kutuzo ngibona zobona kukwata bonka bano mo. Yangizwa nao mina ngifaka umoya bano mona zobona bafaka uglo.
Mama Sweeney.